Ukuba indoda kuwipungu nguwe isipungupungu Phatha namaropani into ezinganqweni ukususa ucungu Ukokhuluma ubheke gazi usanga isusa induku Shaya indoda kuwipungu nguwe isipungupungu Phatha namaropani into ezinganqweni ukususa ucungu Ukokhuluma ubheke gazi usanga isusa induku I'm off the one kwi-scheme events ngiyaphuma kule ntonga kumanje uyazibuza ukuthi kubani emva kwe-mic intro nzethole egcineni safisa ukuqhaqa ama-fire it's been a long time futhi ukube emva kwe-mic it's a dream come true bengithule ngihlasiwe umculo njengegciwane lokhubethe mina ngifika ningalindele ngivarase ngenakhambi kubheka nginquma amakhanti wazinqunywa amakhanda zekwe nina ngisoze ngalihloli mase ngisibhitha la mabhazi vele nizokhetha ama-feeling bese ngikhipha amatisa nama-flows abantaya ngathi aphume emoswa ngibukushaya uzilayi bese Ngikoqile makasana ngiphiki vele niplani majenzi Inkingi iqala masemphoma semkhosa semzenza ngcono Nisibona semngoma kubhoda semgoba ngigqobe 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 ngophakathi Ngizobe ukususa ukuphuma esekube khona impisi ezomashela epolice station Yovula icala lemedi thi mina ngikhila amavezi Phile yasekoleni indabuko vele isenhlizweni zake yona esemqondweni Ogadla ngini ukogadla uqinise ngoba sefika Songena solution ozosusa lesiphithi phithi mosazi uyiphithi phithi vele udeda uhlehla uqhela unginike lo mqhele wami evenshayisana umkhonzi ovele ngibhazuka bese kusuka intaba mlengezulaka lenyoka emnyama ehlala phansi ngomkhomazi ehlodlulaba laba phansi noma ningashisa impepho nithi nashweleza ngeke ngisathethelele nangampela ngizodala udaleke mina vela nakhorekthi Shaya indoda kuwipungu nguwe isipungupungu Phatha namaropani into ezinganqweni ukususa ucungu Ukokhuluma ubheke gazi usanga isusa induku Shaya indoda kuwipungu nguwe isipungupungu Phatha namaropani into ezinganqweni ukususa ucungu Ukokhuluma ubheke gazi usanga isusa induku
Punch after punch safanele nifunde iboxini Nzenza nzokho uqoshe isikilo sazoncane isosha Phume empini iphethe intshiza ngeke ufithe sweet flow no no Pizza won't stop ngindlela ivari ngithwempu majets Zobitha makets, ngisitala ngispets Ngiphakamisa ikasi ikasi lwetshani ngizokuvusa ngomlilo Ngizosikhihla nesilisi, le flow too slow Idingi too stroke, nishawa istroke uchoka phambi kwemaku gazi Ngidropa amabhazi njangisazi ngikhoze isipithi piti piti Ngigibela nina unfit, khona likhona ngishona khona Ngifela kona usazokhona, bhema ukholo ngithela induku
Shaya indoda kuwipungu nguwe isipungupungu Phatha namaropani into ezinganqweni ukususa ucungu Ukokhuluma ubheke gazi usanga isusa induku Shaya indoda kuwipungu nguwe isipungupungu Phatha namaropani into ezinganqweni ukususa ucungu Ukokhuluma ubheke gazi usanga isusa induku
Ngikhiphila Ngiyabonga kakhulu njalo ngiyabonga Danke